Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jam, hooruɓe on e korka. Allah yetti anniya hannden eɗen ngoni e alalbaare nogay e jeenayi lewru avril hitaande 2020 sappo e jeegom yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyi. Ousmane Ñalbulɗo kabaruji ɗo no jiire woni hen to ɓoggi jannde to. Sakiraɓe heeɗiɓe, on kumpitata wiide yiite nanggi galbal falaje keñanki kiɗe o nokku mo eggugo hewɓe jooɗi ley muɗum wattu gonɗen jooni o e wi hooreɓe lumo ngo yimɓe ɗiɗon keddeke e o kasara temedde dabaji yiituge nanggi duppi. Yimɓe deɓe sappo e jetton woni ɓe ñaw coronavirus o nanggi ñalawma hannden o ley leydi meɗen ndi jeɗɗon daɗi neɗɗo goto di woni mo accay. Ɗum watta yimɓe temedde 4 e capanɗe jetton e ɗiɗon ɓe ñaw o nanggi ley leydi meɗen ndi illa ko naati warde hannden. Annden min kalan haala torra kewtika huminiɓe finatawa saabe ñaw covid-19 o, caggal ko golleji kewɗi darna ɗum yimoɓe hewɓe ngala fof ko gaɗa hannden o kabaru an wembiɓe. Yo ɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani kala ɗo gonɗo limbali fuu e manggal muɗum. Galbal falaje gongal ɗo bamako ɗo nangi yite keñanki kiɗe nogay e jetti lewru avril ndu on ko gonɗo le commune Diagobo. Wattu joni o anda ka adadu bonanda o ɗo haaɗi ka e wi hooreɓe lumo ngo yimɓe ɗiɗon keddeke hen dabaji kewɗi duppeke kake julaɓe boni fa sanne kake nonnoɓe kuliti wiide warɓe egguɓe wardili o nokkudu kake e boni fa sanne e wi bonanaɓe ne wi bonanaɓe yogaɓe metti yonki fuu ɓura ɗum. Mi yettike mi hooram beeta ko leggal bangal anni ko keɓinimi en dofa citango mumin sende bo
e wi keƴaɓe lumo ngo ɗum summi kambar ɓottoɓe tuuni gomɓe ton jaagotoɓe kañi ñongitiɓe iwɓe le wuddu leydi Mali goni ton. Yo ɗum Hamma Diallo keƴaɗo ñongitiɓe gomɓe garbal falaje holiti wiide.
Eyi, jawdi hono dabaji ko boni ni ɓe mbi na yaha fa 4000 mbewa e mbaalu, saabu yimɓe yogaɓe ne woodi ɓe hoggo ngon fu noon sumide bo yonkiji hadduna yimɓe ɗiɗo woni hono ko andanammi kaake ka wala fu ko yalti ka ko fu yalta garbal ngal fu yimɓe wonɓe garbal ngal ko kasindini de permel fu ɗo ɓe coraka goho ɗiɗoɓel muɗum koɓe ñaama.
Ɗum fuɗɗum sumi wala ko heddan min. Yo ɗum jaagotoɓe hewɓe koliti wiide keɗenɓe
sini andari jawdi ko watta ɗo ɗum miɗo wawi wiide jawdi boni sanne dabaji mursama sanne yimɓe yogaɓe ko jawdi mumen boni ɗo wawa hiisede guure dabaji ko ɓuuri ujunaji temedere woni komin gattumi hen komin jogui fuu mursama min mbawa jaade hokkude adadu mum dabaji amen yogaji ɗo duppi yogaji dullalli min mbawa wiide adadu ko bonnirimi ka neɗɗo wala ko wawi wiide ɗum podoje Allah noon wala ko neɗɗo wawi. Mi mursi jawdi am sanne e o cumu yite gen nangi ko ɓuuri cahuji an 4000 guure dabaji ko yaata 4000 an lalli ɗo miɗen mbaylita janɗe ɗe fuu e duppeke miɗen mara du cofe yite nge duppi ɗe fuu.
Min daari heɓude keƴaɓe laamu ɗo kabaru mum kaɓe jaɓay notade nodango men.
Sakiraɓe anndo soɗo jiɗiɓe darade famuɗi kabaruji fuu ɗo mbawa heɓude ɗi dow stati whatsapp studio tamani dow numéro 76 60 88 51. Oɗo mbawi noddude dow o numéro 37 320 mbuɗu fuu on ittata. Kabaru ñaw coronavirus o ley leydi Mali ndi hannden hollitama wiyeede yimɓe deɓe sappo e jetton wonnoɓe ñaw o nanggi jetɗon woni darɓe goto wonimo o accayi. Ɗum watta yimɓe 4000 e ɗiɗon ɓe ñaw coronavirus o nanggi ley leydi meɗen ndi illa ko naati warde hannden. Nenno heɓɓe daɗi yo 209 9 woni ɓe o accayi. Ɗum woni ko hollita wiyeede ko naati warde ɗo gonɗen hannden ɗo. Huminiɓe finatawa dow tiɗallaji ñaw covid-19 o hewtake ɗum ɓen fa sanne illa kuvuri feewi o fuɗɗi golleji yimoɓe kewɗi dari nokkuji finatawa uddama dammuɗe dow sakkugol lañugol ñaw coronavirus o. Ɗum waɗi artisien ɗon yimoɓe hewɓe ngala fuu ko golla hannden ana momidiri juuɗe muɓen. Ɗum wembiɓe sanne eɓe darta e laamu o nenno daro nen faaba deɓe faaɓidorɗen faamu keɗɗen mumin sende bo.
Jami Sako yo jimowo leydi Mali e wi makko darnugol yewtere ngaji yo torra bangal makko kañi gollidinɓe makko. Miɗe mbawino heɓude millionŋaji jamma goto ka joni wala komin jogi. Miɗen gollida e worɓe jon suudu en, somi gollay kamɓe dun ɓe gollata. Lam o ana hani wattanden ɗum hakkille, ɓe anda wiide wala fo komin jogi joni. Yo ɗum Isa Sori Bambadun holiti wiide weekend fo omo waɗanno fijo e nokkule kewɗi Bamako ka joni cuuɗi o woni. Daranade gundan makko e o kabaru ana tiiɗi. Yo ɗum o holiti wiide e wi Isa Sori Bamba tonati i joni kambar kabaru kufu fe wala ko bawmi halde mi tampi wala ko kebami ko dum fu bawde wadude fa kebbe al musada gure men alla tan wawi walude min fande saria ito kufu fe o jo ine artisi yoka be anandarda ilamu fababe wobbe kayya ana yewtina yimbele do bembe mabbe Facebook kan YouTube
kanan ko be leedi afrika hewbe anan gondi e wadde imma daraji wattu joni o yalla nyamande ji leedi afrika anan jafe yalla ana keba kabo e nyaw covid 19 o e wi dunke ande bangal kebal yogabe ciagal be dugol cialal yafugol ina yafugol nyamandeji di wadan fa leedi afrika de kuncana ko e mube nena baawa dar no fandaji kesi bangal yirwereji fu e tawede kawdnel fu e tawerbe kawta e mabbe hakillo kuliti wiide fayse nyamandeji di jafa watta fa leedi afrika de ngada ko hanti ko wa wirwinde dum en batte yurku yurku ji gonde le leede de mum men sende bo
yo keso heddi leede afrika yo dum docteur mamadi sisoko holiti wiide do kabaru yafugol nyamale leede afrika e wi o honjoto dabare politika ku leede afrika ana jogiti dalaji kewdi so kabaru nyamale itamayen yo ko wodi non
annuler la dette de
ya fugol nyamale leede afrika yo wondude leede de pewtude ti dalaji bangal denagu cellala e politika ku dum walla leede afrika yarde yeso
nouveau départ
ka wana dum woni hakkile honjotobe fu do kabaru yafugol nyamale leede afrika e wi docteur Marcel Dambili duke ande kebe yafugol nyamale leede afrika wala fu ko dum nafata bangal yiriwore majji o honjoto ana mila wiide wattu hani certade kambar yobugol nyamale de jeppe kabaru yafugol nyamale leede afrika sabe so jogalala lobbo kebe leede afrika nyaki wala ko dum nafanta be yela anno yo wattu certe kambar yobugol nyamale de hono ko yata e dubi joyi dum latu sababu leede afrika lanino kambar sapoitati lewru avril jabindu hore jollamu leede france emmanuel macron holiti wiide o mo faba kabaru yafugol nyamale leede afrika ka ewi duke ande hewbe wala fur ko leede chin halido majjun tawenen o mo yeso bangal leede nyamlotobe leede afrika
sakirabe hono kanden wadde fandendo de nyaw covid 19 o anne ko studio tamani huliti en do mudum
studio tamani
hono nyaw covid 19 o rabirta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudum misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memudi dum tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw covid 19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabi so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
erngaaji golle nabbata e jippoto waylitama le lewru korkandu o kabaru metti himbe hewbe be haajuji mubben goni leede gollerde e wi mabbe wattu o waawa hejjude fa haajuji himbe bilto e fabidure no faama kedde mo min sendebo
di eruji kesi le gollerde dum weli gollobe hewbe yo dum amadou seku famanta conseil goto mermen nakura holiti wiide
les heures de montage sont les suivantes
golle 7h30 nabbata jippo 14h yude altinere yaade aljumare ñande fu non himbe fu anagara wattudu
fuel et travail comme il se doit
kanolati fu dum yata ciagal torraji yokaji e wi gonnobe yokabe yo non dum wodi le banque ngaji le o wattu korka himbe hewbe koliti metti mabbe do majjun e wi yokabe sobe wala hen wob edun koliti metti mabbe do ko gonnobe banque yokabe ana jippo farde er mabbe yotto
hande min gonti dalaji hebude jawdi amen kana min daro erngaaji kewdi meden domi farde amen hebude wattu lebe uddata den gasanaami lumila no ngolli ratni wana ko moddi de dabare de hana yogabe mabbe jaddu kotan illa yonay men ko jidube be gartira er onde wowi golle jippo 16h
godo dabare yo miijo kejabe lamu leydi mali kambar korka imade mun yo buytude golleji gollobe dum wadi wattu de eruji eutanoma kambar kabaru nyaw coronavirus
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sakira ban yandaro en kabar ngon ile region ngaji meden di gouverneur gaaw kanya commerçant en don julabe ngendendi e balle société civile mbaddi talatar kenyan do dartude cogguji ngureji di himbe kassendin arande e kolliti wiide kilo sukkara be dewri do mudon sotte temedere e maro sotte malli hemere e sappo paquet kosam lada temedi di buddebe litri nebam temedere e chapande tati litri essence temedere e nogay litri gasoil temedere gouverneur o anandarte e julabe tiddina di dabreji bamadi togguji gureji kassindinaade arande to gojito bi kolliti wiide beede ke lewru korkondu chakuru maro ana sotte ujinaaje tati e temedere nay ko wonno arande ana sotte chakuru maro ana sotte ujinaaje tati e temedere nay dun sotete handen ana sotte ujinaaje nay e temedidi di be kolliti wiide chakuru kiloji debbe e sappo maro ana sotte tem ujinaaje tati e temedere nay ko dum wonno ana sotte joni ujinaaje nay bidon be kolliti wiide bidon nebam ana sotte handen temedere jetti ko wonno temedere joyi e debbe sappo be kolliti wiide masngaaji don kuri ko kine e yeso gangaaji e sabundeji de fou docteur e ngala le onku se jaari le lamu masina e banamba be kolliti wiide cogu baddere glasi abe de ke cogu le lewru korkandu masina be kolliti wiide e baddere water ana sotite non noga yi handen fa chapande tatina debbe sappo na fa yaade malli hemere le gelle gonde badade e ginnindi e kolliti wiide don sodde sotten be kolliti wiide sabe nuku ana wodi kanye e fandugol glasi be didi cogu o to banamba tori be kolliti wiide ana sotte non nogay yeyi handen fa debbe sappo to banamato sabe hedumbe dum wadiri be bi kuran taerton wattu fu sakiraabe hollitindi on wiide sini odon bayi wattu fu dento don ko wayi wadde fa dendo don e nyaw coronavirus o fu ngadon nokkuje fu do juude modon bayi memudu fu accion cioccion dum wattu fu dum ana wawi renude himbe e rabgol nyaw coronavirus o do kadudi kabaruji ka do e seeda kede yewtere magazine de ana wodi wassalam
Thank you.